Nairobi City. City Kansas shiny under cost. Eti Haradai nimebeba Bible. Oh no, I can't believe it. Nairobi City. City Kansas shiny under cost. Eti Haradai nimebeba Bible. Oh no, I can't believe it.
Sunday, first mass ishaisha only basilica kutoka 70 steps, 6 road. Kanzo anadaisha do na misi na do already mimi sha lose control. Nika think ni mshape mavasa Bible kaza wakaza cause Jesus pia alitempiwa na devil. Achange uton iwe brave, Jesus akamcho msa wezi live kwa brave too. Kila tu kwa neno la God, kau kwa ndani ya town ni miracle. Na uja stopisho, juliza wase wote wanawako, wanakula vako. Wana stand kwa crowd na masisi, ata kuchapa laugh. Utono ingina wanakula vako, jivanji, urupa, kujamu, wamepolea. Lakini yote ni sabi ya God, aminu si aminu Genesis. Sasa ndio beba mambo yote, kwenye ulitoka na kabla ujatoka, ya likuwa Mungu siya tumani. Town zima wasewa wana control wana God, mi believe hivo, cause kila mtu wana shida zake, na masters zake, wengine na upuzi zao, awangali mbele, wanenda wakibishana na watu, ila hali ya wana hata misuli ni kama wamesejua madevo kwa maindi zina wa control. Siku zima nao, kuna wengine tofauti wamezingirwa na Holy Spirit, hawana hata wasiwasi kidogo nao ni wa Kristo, wamejawa na testimony, mambo kwa nishwari, hao ndio wanasimamia katiba ya wananchi, toka church hadi vijijini.
Nairobi City, Kanzo shani under cost, eti Haradai nimebeba Bible, oh no, I can't believe it. Nairobi City, Kanzo shani under cost, eti Haradai nimebeba Bible, oh no, I can't believe it.
Kuongana ni tambi, kitu kidogo ni tambi, kozi mshara wa tambi ni mauti, tu ni same, mara sabini katu vile Yesu alivyo wasamehe, mi na wewe ni mimi, Nairobi bila mimi si Nairobi, na Nairobi bila wewe si Nairobi, nipe heshima nami ni kupe heshima, hii si ile siku ya BC na DC, before Christ au BC British Colonial, hii day ni ya digital kwa sub digit, nipate digit live house yo 9-11, mabeshi teme kisteti yapo kwa mabezu na mrasikia hii sound na msiku mfalme wa falme, anetenda kama wingu tena yeu wakakaa jua, ya tuna msiku kwa zi endio tuna bilivisha razake mwazijua zi ya mzima Kenya na hapa Nairobi. Tunetaji gospel Heshma, come in the gospel, cause gospel must. This I do for the gospel sake. Run in a such way that I may obtain it, not the one who beats the hair. I discipline my body to bring subjection when I bring the gospel to others. Gospel inawashangaza, inafanya watu kuwazimu kwanza zero mpaka degree. Leo itafika mwisho, tunakashwa na usikia na wasiosikia. Toka governor hadi government, toka border busia hadi Nairobi, katikati mwajiji kwa masa usadi DJ Life Records.
Nairobi City, Kanzo shiny under cost, eti Haradai nimebeba Bible, oh no, I can't believe it. Nairobi City, Kanzo shiny under cost, eti Haradai nimebeba Bible, oh no, I can't believe it.